Uyaqhaqhazela mfana. Yer master. Hey, wethu ngizamhlaba. Yashintsha amagiya, ashintsha imanwali. Lalela mfana ngitha ukhuphukelela emabedlane, uthinta udlula umfoka mdluli. Benosihle umfoka masango, ucebo umfoka buthelezi. Benovusi ithithile mfana umfoka shona ukuthi cha. Ithele imadixa lapha emahashini nakulonyaka. Sidla mahinyayinya bafana, sidla mahinyayinya. All right, let's kill it. Who's a fool?